uthando luyinkosi banama bayeke lelaba bathu uthando luyinkosi banama
banama labi madani yo ngithinta kamnandi manoneni amazwi akashelela kamnandi athi ngikho
Awesome. Winter was on.